Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Salim Juara to Pogijan de Gafandu Hala, Mamor Samas, Jamil Sagrav Hibibe. From the Fufu Chapan Jena and John Civil Embern, a habit Embern Barama, Nero, Yontrale, Sahil Gil, you Hipmujin Gadari to Bonitun, Mali, Kanya Gilguji to Burkina. Fay goto wawa nadde ma yaltude to bankas koroma banyangara yimbe dana amasagu tacci lawi njahuji leedi do nukuji di himmeji mabbe le journal o kewal bo di yirwini sanne jaagu arklaaje susufagal ngeyobe be na belti mbendi do wattuji di kanon dogotore en na ngadi gidali do kuteji majji di ngun sembe kabaru jamen hande kikidi aljumaare nogay lir outi tan 2021 bismillah sakral adadu bonandaji fewde larme nyande alkamsare nde sapo jenaluru uttoto boni tonno le wuddu leedi mali beedi hewde yu hankasen sapo enjo maybe e borombo hewbe fande den nyande alal bare nde jaf chapande njetto mbien yimbe civil habitibe ngun hiddibe le hipugollo jadin kobe mbien do yigare mobilaji larme burkina e wi ardibe ndido leedi hipugollo wadama le nokku keri tatidi ben hakunde burkina niger e mali kedanna ko hebinan musa mali sisoko e do fashion usman yalbuli
communiqué gotuma larme o wadi holiti wide mobile furgonette gotel du fangel bomboji woni pusungel do lawol militaire mbé tagal fosgongol be nati e felude hijannde do woni ko be beedi wide le windande de fandi fu mangal paden sappo e joyon kedde gen hewbe du barmi don ko holita le communiqué larme o adruji tagitidi tawene be kolitino wide arande militaire en sappo go o wonno heddibe hen wala ka fu kolitindi wide kanyun woni tagal o bonanda le region 100 himbe jomben kabado be anda goni kippege adal bare jabenende do commune mafune wonno ko gondo le cercle tomiña imbe tan ko liti wide wodo be bonando ko be tafon e bureau préfet ngenendi sakiti jume antenne julaajo telefoji goto le o nyalama goto bangé baléri leydi burkina faso e jande militaire en do tanonde civil en kany du hertondiri e sikitaabe jaddin kobe fandi fu imbe chapane jatton ke deke hen le mabbe civil en chapane jagon e joyon wonno ko kanon ko be leydi burkina ko liti wide
hipngoji ne jafuf do civil habitibe en yo jabuji mbiyan rafi yargol yeso dabreji piadi mbiyan hardibe sahil pi nanno dum woni ko holliti ibrahim mayga dunke kabaru denaguli sahil ngel holliti wide ardibe runda afrika mbiyan jebi ke sanne gedo yogaje mbiyan kabaru denagu ken nako hanni imran kilu mayga du faysango alcici
wakati fuso a hebi sambe do gubbal goto wajibi kina itta dati bawdi jokkinde golle o tagal mara wajibi kina dati bangal margal politik dati bawdi wadude yirwere margal lobbal itte mede mili dun ne nyaki sanne le dubbe tiidi le leedini so on ewi tordaji ngade tedi fewde civil en on tawan dum beedike le dubbe tati betidi yombi tawgol ana hakkune sababuji dido bonandaji mede mbawi bamude misali mudum de bonan da yoga ngadi le leedi mali niger kan e burkina faso
sagar me tuttu hakle modu kabar yamen banga bem am facebook kan e twitter dati mi ngila beta ko joen kabar rebe andita ka mbien tacci laawi njahoji bankas koro e banyangara ndenno fa goto wa nadde ma yeltude leedi do nokkuji di kambe lam ko be gonini jati kabar mudu ndenno hurtama wiide gubbe gubbal dan amasugu gubbal dan amasugu anditi wiide kanko golli odo golle o kedan nako ban elizabeth walet mohammed du fetan usman yali buli alcici
yimbe juroobe bankas koro e banyangara andano hebbe wondi wadde ton e jeyi beta ko garse vare fa ba mobilaji yaade gelle mabbe ka ko mettibe be tay wattu jonoobe mbawa yaade nokkuje mabbe kede ko mbi
arrivé à sévare on
nous jamo jetti sévare ne be mi ben won yimbe yogaabe bombe anniya tacchude lawol koro bankas ila kenye mi de dari do min keba yamrore yaade wartude hande dawobe boobe ana dooma tampube wiide be kalde mi nani yimbe be ana wiya duson ko be woni tacchube lawol
kiore bloqué la route
min bami dabare falade lawol famin ka bande nago dun yo hala ibrahim sakara mo gubal ka bantobe koy mu ben dan amasaku
nous avons barré la route effectivement
min tacci lawol gol gonga jati sabi min jibbe hadde gubbe jihadiste en be hebure lawol min bawa famude fei gubbe jihadiste en be heddoro kaborde mu en minen do son kobe gombe le gubal dana amasaku ngal be biya min juina kaborde ami so wana dum fu mi egga yude bankas dum jennoje lawmu o fewde ami yeso maro be leejini mer en faayo taade yimbe ne jittino be kabaruji wadi min jibbe hanude yimbe be minen dumi de don fami kala jihadiste en be yaade yeso wadi so mi tacci lawo ngo
nous avons barré la route
tajude laawi di yo gongo jaati non dum wonno ko kananke koro goto holiti wide ka o jaba beedidi wide feew hunde do kabaru mudon
e on wattu goto ciagal libi tati juude mi'en joon en kaborde mi'en tidalla dinaguru imike aljumari hande yo kawralla hakunde saybe koro e kanye yimbe kambe joon en kaborde be denno mi'en wonbe to dinaguru to be kan jetti sanne galdo kawral adi aya yo horejo fedde sukabe jaabe dinaguru kanne na kadana ko hanne telephone elizabeth mohammed alet walet mohammed du fashion alcici
tagal balde temdere balde jeegon ko wadi mo uddi geeni jinan kurundi ka yuppitaamo yimbe be ana waawi yaade e wartude no yidiri gede didde fu yidi hecci kenye le commune jinan kuru fa joddo halda yalla ko geendi haggaano ko ana heba imminede ko woni hen kabar lobboni woni yimbe be ka ana waawi yaade wartude no yidiri gubal kiddi ngangal ka imma kido ko wi ko fa han o mo landini habude lamu ko be dun ka min tajeri ko tiide hen ko ni woni hegudo nardude de do gere didi yida joddo halda yafundira yalla jaa e dejere ana wartale nuko
hakke liru hande ko mbenna yorun ko be an elite alaji reseau telephone nanno hultama bide yo bonanda yo batte bonandaji di joon cek tikitabe te rusene ngadi do mbenna di do ben kaga gollirdi telephone ngay di keddan ko heban me hora heban do foytan ko alcc abdoulaye kassi
wala fu ko mi andani le aduna sabi tacci ko le reseau o no holitini wiide yoga yimbe le joodi be yoru jeeyobe gollonobe laam homo fu ana holita mette mudum e be kaltanami kutteje ko dun jogani do golleji mabbe
ciyama hande kay dum hebi jonte kewde reseau wala fa hande dum don waddana min tampere ana beyda sadda amen du service ngaji di fu deridi batte basal on do reseau dum fu dum billi dum hande kay so gonga dum tampini min sanne saka minen commerçant en connexion o wala communication wala dum tampere maunde
yalla reseau o ana heba wartude no yawiri association sukabe jokolbe ka holiti wiide ana landini wadde ko waawi fu kedo den o do hore suka jokolbe yuwaru mo yida inde mudum haale
o non e inde sukabe jeunesse yuwaru fu sarkele yorungel tampi sanne e batte basal on don reseau mede ngada noddango mongo noddango yawngo du gouvernement o tinno fiyana min debare halde e ju en telefoji be yalla reseau ana warta reseau ngaji diddi fuf
mede jippina hakkilaji yimbe tan wiide reseau telephone o ko tacca nokkule yogaji le saha leji ni
akilaji kanyo sosofo galam mbiyan yu wakat juno dimi notorto min bangal buudi dumuni kuhiliti imbele hewbe ka odo watu ndungu idi njiriwi sanne ili nukujidi kambe njawbe jati na mbelti bangal mudu ili odo alhali wuniku yambina nyaloma hapo mbiyan buudi li nukujidi kuhono nauturadi akilaji sosofo galam mbiyan kute juhudi nguni maji duu chelal ketlala kuhema nyan lalaisha walet infai dufa istangu LCC ablekasi
tamal lawol mingoni commune 2 district bamako to yimbe lan jeyobe arkile woni ne hakkunde mabbe ana Yusuf Jikko holiti wiide arkile muti hebede fey sabi ko yimbe be sotta dum sanne ko
arkileji di initidi sanne hebudi du hande ka yafa fey yimbe be ndiyam pompete dan dam buri horsinde hande kan wordi fu kanji buri sodede tabi hewbe fu bi ko pompete ko na durma dum
arkileji jeyete di fu wana ko neni yimbe le garobe sodde di so won yogabe nawtotobe arkile wobbe ka pomad kado bodi ngatude be nawtorto
min ndiyam pompete dan 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 burmi sodde mi arkille burmi horsinde ana hada kan nyawde nyaw buubal sabi fe joni do mi do wondi em nyawdo o cuudu dogotoro ngommi non ko pompete ko ana durmane min kam mi e horan so mi yaltini pamatiji di burmi bamude ka so mi hoti ka fu arkille burmi habbude
ko dun tawa fu dunke andan be kabaruji biride cellal ka holiti wiide pomad ngaydi yimbe be nawtorto ana jogi kutteje do cellal mu en docteur famakan sisogo
hewbe bi arkille ji di ana torra dum yogabe mbi so kabbi arkilleji fu ana gile yogabe mbi da haddum fofude won yimbe kebabe dum bi ko moja e jide mudum
min jippina hakkilaji yimbe tan wiide ko heewe nyaw ngaji di fu sabi ko boddi ngatata yimbe be ko non buri fu nyaw bubal kay ko nande mudum
Sidio Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sagirabe ben likabarujo amene reason ga idi to boflabe ton hultama bidde pon didi boni brondaji goddi dun tay ka ma ciagal iwole nyande albarende to madalaya dudatol gudi e usubi janya hejabe lamu gumben hulti bidde ciudi kewdi chami ndanno yawara hakunde madalaya e kummin mawdo o dargi non ka non be hol e wi mabbe yonki fufu heddaki hen antimna nak war wi di to kajolo ton hultam wi de ben hanka sen goddirde do jogola kabaru njola hebama nyande albarande yu bangal projet humputingol e famingol do fratiji bilidi e witawite ben yopitara le jahul e garul yimbe cedew yu mijo ministere malinkobe gonbe tiagal do faba kalisi uno europeenne e leedi espagne non timinta kabaru jamen hande mitonta mbab sar fu humputare do bemban amen 3w.jutamani.org madu noddon viamo 37321 do sa de yotere meden magazine yobtere meden magazine yu fa hande bangal yambere yiti mawuri men jettobo studio tamani den robe be jitti sanne gulirde studio tamani keddano ko ben bangal budu fati yatra e do fostango min abla kasse yo enkire jam
toutes les femmes du mali
beto robe hultivide ana e ley yewtureji studio tamani di fuf kawar humpitingol torraji do rewbe golleji radio o latiki sababu wailtere pewdo le hakilaji yimbe bangal drande rewbe le leydi dum won ko be holliti keddana rewbe yoroso e segu ko be kanni hajabe amen gonbe ton
par exemple il y a eu beaucoup de difficultés
émission ngaji kewdi ngadi émission ngaji paminoji yimbe holu woni kololo hurtinde sukabe so dubbe mudu njottaaki hande yimbe hewbe paami joni fey goto jabata hokkude biyu mo dubbe sappo e nana dubbe sappo e joyi kasen kurtunoji mere micito nyene watere me hauri émission mabbe be kala hala labal debbo dun do sukabe kalta hala muru école to ka joni yaage fu wala hen homo fu ana wawi halde midon barkina sijo tamani sanne tabibe chabi bini min rewbe latade hande huune fu ko halta hala ame ko amé minen jatti yewata gardien amé o batté sidjo tamani hande miden kulé miden jaagé e laawi di e worbe amé e dindaabe amé fof
sama odim so fanama
toutes les femmes du mali
kawrutal do semungol bawde golle pawtobe yimbe sariya do hakkeji rewbe torraji ngartedi fewde e rewbe timmi nyande albaare to kulukurutun ngal latto sababu gollidal hakkunde do tabagul hakkeji rewbe landini kawrutal ngal woni wildaf to kuchala tun hakke chapon njo rewbe ardibe jokolbe e kanyi yimbe dinaji to tondira hakkilaji nyande albaare yabbidende do kabaru bengu ngal do kawrutal latke sababu seminde bawde golle harbu hembe do mudun yalla hadde maya ya sukabe e inraabe gollide robbe e sukabe landini ngaddo kawrtal kuchala e do itigol jawdi oni fam fa hande ciogu tewnatiidi leelumoji bamako kilo tewbolo yo hakkunu temere jeegom e temere jeegom chapande jeegom defobe holliti metimu en e de odo alhali e be ndarra busebe e lamkobe fide dabre mudu dun timinta yesra meden do robbe balli hande yo enji yontre warore